Small God. Wow.
Sikenye kwakunye. Hard.
Semunye biamumbuano, sebuano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye biamumbuano, mumbuano. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
Yeah. The good thing kusguapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu ila nkiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kuupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengau, tunangoja uzime, tukusike bado ukiwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama ukifuata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wanda sika gufu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye bia mumbuano, mumbuano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
Pusha, give me the kusha, man who deal and I the bomb. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our lie. One man, so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, who? When I'm in no shine, man for deal. See, I, nobody can stop, we light, not so green, till we deny cry, a big chem. Cause it's time to go, to my guy, let's bend it all, now my fine, come, let's hit the whole place. Now, kumo, kumo.
Jesus, no watu nyumangu kushia nkipata so kesi. Atoki batika kutona wote tumeponda na pamba nye pesi. Haujui chuchote kusu hasu zangu na kikana jijaza kesi. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pesi nye pesi. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia napata chuchote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki na kukimbizana hatupo mziki. YL quick cool flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Semunye bia mumbuano, sebuano wa munsuano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye bia mumbuano, mumbuano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.